kuqinisela nathule ngathu kotiba mane bubuni anyakwazi ukuqinisela nathule ngathu kotiba mane bubuni anyakwazi ukuqinisela
Thank you.